tsweletsana lwami masake kaya sibe mnandi ifuna kuba ngusibali ngakuthanda ngqalo kwazi ayo manje tsweletsana lwami ayo masake kaya sibe mnandi ayo ifuna kuba ngusibali Toko